waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
ha walaashaashaas aada bay muhiim u tahay waxay igu dhaliyay baahida communitygeena u baahan inay ka mid noqdaan siyaasadda dowladda ay kasoo qayb galaan oo ay maaragtay ka mid noqdaan inay wax hogaamiyaan oo dowladii baa naga codsatay inay maaragtay maadaama un wax badan waddanka joognay meelo fiican aanu ka shaqayno waxbarashadii iyo dhinac walba communitygu aada u dadaalayaan haddana ma gaadhsiisana xag siyaasadda xag dhinaca siyaasadda baynu u baahannahay inaanu ka qayb galo.
Waa gartay howlaha ay qabato golaha deegaanku maxay yihiin? Dadku caadiyan waxay fahmaan dowladda gobolka oo kale tan federaalka oo kale, laakiin golaha deegaanka howlaha uu qabto muxuu yahay ugu muhiimsan?
Horda hadda xaafada aan degannahay waa xaafad, xaafadaha kale ee magaalada aada uga duwan, waa xaafad aada iyo aada usoo koraysa oo dadkeedu iyo populationkeedu iyo australia oo dhanba aada iyo aada maaragtay meesha ugu maalin walba waxaa kusoo guura boqolaal qof oo dad baa kusoo guura, guryo badan baa laga dhisaa waddanka. Meesha hadda aada iyo aada focuska dowladda u saartay ee laga dhisaya citida ugu weynee magaalada laga dhisaya, isbitaallo weyn baa laga dhisayaa, dhismo weyn baa aada u socda. Chinahiiba wuxuu doonayaa 30 million oo ka badan ayuu rabaa inuu private guryo waaweyn private geliyo. Waa marka meel aada iyo aada dowladda iyo dadyooga kale ee maaragtay sida jaynaho kaleba ay interest ugu hayaan ay u dhisayaan, inaguna marka aynu ka maqannahay. Marka anagu waxaan u taagannahay inaan communitygi dowladda isku xidhno si u baraarugsanaadaan oo hadhow toole horumarka iyo shaqada iyo dhismaha meesha ka socda ay hadhow toole ugu xidhaan dadka yaryar ee jaamacadaha kasoo baxay ee maaragtay shaqada la intay university graduate gareeyeen haddana aan shaqo haysanin, saan shaqo ugu raadin lahayn oon meelaha dhismaha iyo adduunka ka socdo aan ugu xidhi lahayn. Ujeedadeedu waa taa, laakiin howlo badan bay qabtaan councilku ay dowladda u qabataa xag walba, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga laamiyada, waxyaaba badan bay ka caawisaa.
Waa gartay, marka golaha deegaanka adigu aada ku tartamaysay waa Windham oo ku yaala galbeedka magaalada Melbourne, xaafadahay ka kooban yihiin councilkaas ama golahaas deegaanka?
Waxaan hadda anagu aan u sharaxanahay xaafada Chef Ward la yiraahdo. Chef Wardna waxay ka kooban tahay Taneet iyo Hopper Crossing keliyata, labada xaafadood oo keliyata ayaan hadda u sharaxanahay oo magaceeda maalagtaya Chef Ward. Marka waxay hoos yimaadaan Windham councilka hoos yimaadaan.
Waa gartay, adiga iyo hadda waxaa wada socda laba gabdhoodo aan Soomaali ahayn laakiin tartanka aad ku wada jirtaan, see ugu wada tartanka ugu wada jirtaan maadaama halkii wardba hal qof loo baahan yahay inuu kasoo baxo?
Waxa weeyaan saddexdayadu communityga aanu shaqaynaa oo voluntary ban communityga hawsheeda ugu jirnaa oo waxaanu ka tirsanahay organizationa badan oo maaragtay private iyo kuwa ay dowladdu leedihiin baanu shaqaynaa. Marka maadaama oon wada shaqayno oon community u shaqayno oon voluntary community ugu shaqayno baa waxaa mid ka mid a waxay codsatay inay councilka noqoto, anagoo iyadii u codeynaynay bay dowladdu waxay nagu caawisay meeshii hindiba aada ugu soo badatay, aada ugu badato 50 qof bay kor u dhaafeen inay maaragtay soo sharaxaan. Marka waxaa loo baahday dad kale ka duwan oo ajnabi oo waddankii degano iyagana xaq u leh oo sisoo sharaxa. Waxaana lagu siiyey amarna lagu siiyey inanagoo dhan sisoo sharaxno, kooxdeydii organizationka voluntariga u shaqaynaysay inay isisoo sharaxaan oo iyaguna nasiibkooda qaataan.
Waa gartay, si aad codad badan u heshaan markaasna idinku isu kaashataan. Waa gartay, marka rajada aad ka qabtaan inaad wordkaas ku guuleystaan intee le'eg?
Wallaahi 50-50 because sanadihii hore sidaa dadku ugumeen badnayn, laakiin sanadkan aada bay dadku ugu badan yihiin. Dadyo badan 79 bay kor u dhaaftay, berigii horena 20 lama gaari jirin. Marka waad garan kartaa meeshaan 20 gaari jirin marka maanta 100 ku dhadhowdahay, jaansigu aada buu yaryahay. Sistemyo kaloo cusubna haddana waa lala soo baxay oo dadku ay la yimaadeen ay dowladdu investigation ku samaynayso. Marka arrimo badan badan baa meeshii mugdi badan baa ku jira, laakiin anagu waa dadaalaynaa. Marka anagu waxaanu doonaynaa inaad dadka halkaa degan Chef Ward degan Taneet iyo Hopper Crossing inay codka noo codeeyaan si aanu communityga ugu shaqayno, wixii su-aalay qabaan iyo wixii ay maaragtay rabaan ay nagala soo xiriiraan.
Waa gartay, dadka Soomaalida ah oo caadiyan kuma dhiiradaan inay siyaasadda galaan, marka waxaa laga yaabaa ama gabadhii horeysa inaad noqoto ama dad yar oo damacay ama dabcan inay siyaasadda ka qayb galaan intka noqon, marka maxaa dhiirigelin oo aad heshay, maxaana kugu dhaliyey, maxaase caqabadaha kaa hor yimid inta hadda tartankan ku socota?
Horta dowladdu way igu taageertay, deyo badan baana gacan igu siiyey. Soomaalida intii aan la xidhiidhana aad iyo aad bay igu sii soo dhaweeyeen, ay gacan ii siiyeen. Marka waxay dowladdu tiri cid kale ma haysaa ood ku soo darto. Dad deyo badan baan weydiiyey, waxay yidhahdeen interest kuma nihin, anagu ma doonayno. Marka waxaad moodaa inay siyaasadaba aynu Soomaali haddaan nahay, siyaasadda waddankaba aan ka sii jeedno, oo laakiin aynu u baahannahay inaan usoo jeedsano siyaasadda waddankeenii weeyaan. Dowladdu waa dowladdeenii, dhulku waa dhulkeenii, marka aanu u shaqayno oonu siyaasadeedii wax walba aanu kula socono. Wax caqabada oo dhibaato aan kala kulmay may jirto, laakiin waxaan ka codsanayaa dadkeena inay maaragtay support siiyaan.
The reason why we are working together because we want to lead by example. We believe that the community should work together. We cannot work in silos. So coming from Singapore, coming from Africa, coming from China, we all have to do our part. We left our country to come to Australia to have a better future. And this is us leading by example, demonstrating to the bigger public what you can achieve if you work hand in hand.
Hi, my name is Melody Lee. I'm Chinese, born from Vietnam. And the reason we're working together is to actually give ourselves a partner, accountability partner, and actually to challenge, actually to inspire each other to work together and bring awareness, I guess, to the community issues and the possibilities that we have in our community.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.